Anakuja Bwana Yesu, anakuja na uja mkuu, anakuja kama mfalme, bali si seremala tena. Anakuja Bwana Yesu, anakuja na uja mkuu, anakuja kama mfalme, bali si seremala tena. Sure.